gomno kettini studio kalangu nani habaruji ko sukabe ummatore commune ummu umaru hawtade abdul mumuni ali nyalli yotinta habaruji din ko asawe abdul mumuni jangonda
jamni wala kay ummu habaruji di gaddan den hande asawe andan hettinantobe
to madalla abdul mumuni hande en jahan agades e dogon duki dun do bi en ni hano sukabe nonni kadama be gada fijirde loreji e motoji nonni wakkati dewgal don do yewter men pindinol men kaltana do botto joda kalen ko sukabe ummatore hore mabbe fere fere be kambe kawri wuro zender be gaddi botto joda kalen e hantorde men kalan do firtol balli non abdul mumuni non halumi min jaha agades agades do nibbi en ni sukabe ummatore wakkati batuji no wadde ko dewgal ibe pijira motoji e loreji nonni
non jatti wadi ummu fijirde de sukabe be enden ni gadirta loreji di enden ni degon no wadda fa hande wobbe mabbe no may wobbe du fa hande no barmina dundu sabi ko fa hande ni de en dari ni hano suudu kite ton enden ni mawnu hubere agares de enden ni joddini lawol hadude do en kettino ko ani sekare mo wadde firta dengal fulfulde
dum wadi wakkati ni ton agades ko neddo no yi'a bonondaji lawol kew no wadam dundu kono ko no wadata ni sukabe ummatore kayen tawte no awje mobilaji dibe doginirta do fu hese suudu sariya toyna agades hoji lawol gan hadude dogino mobilaji di mutari henri martin procureur mo agades
la nouvelle politique pénale
la bikesi ko jadi yade to suudu sariya ko dewtere kite leedi din wi woni tabe nokku fu to ngal gollal wana no wade ko bonnata fin gurnda nimbe loreji din nang nimbe ben do njare yeso suudu kite do reji nangade din no njarete non sonnirede nimbe ko yirra
ngol lawol ko jangol hun non lobber yaade sukab ummator ben dey wakati powtinibe tawandi endan ko lati bamlen heewi sam
mu wogaw do kaba tan
min kay ngol lawol lamu ko jangol se ko alla ngol yahanay kam feesed deni dewgal wadi no hani minen sukabe ummatore min burto wadde zero mide andi ko saru no wodi amma alla wono ni neddo wita
sey de mu te alla kiyai
ni wata shine
mi sukab ummatore no jiddo pijirol motere sanne wakati dew ndenne ngol lawol lamu ko jangol velay kam feeseda sabu dum hadam min nadde bel
gerzata hana mujen dadi
porkirer o wi gonga wonanani e do lawol lam
nonno ni abdul mumuni en jahan dogon duki dobbi en ni horebe meri kambe ndobe kadi fi ononni
non jatti wadi ummu tonduni fa hande der hubere dogon duki de enden ni lawol gol enden joddinama gan surude basi hano iri bonnere loreji e ittol yonkiji e ko nande titta en kettino ko ablaziz dayuma waddi firta dengal fulfulde
wakkat dewgal wadi tawan himbeje hewbe no gonden mobilaji e motteje no doginder no bonnere fu no tokkimo yaade gan do tamo dum sukab ummator buri hewde e majjum hunno ko lati dum suuli sane horebe gal de endang Boubacar Maki Goudou maire mo commune Dogandouche
ce que nous avons
kisi woni wakati fu de bangado no hoje den bononda labi lore buri wadde maybe ngada den mo gere du nawno wawtugon dewgal weltare non denne seni dum hantiroy e mettorgal bernde fu welay dum sabi commune kadi bu wondirol do moteje wakati bangal
préférer l'interdire
ko lati kam skabe ko mabbe jia basko tawa hen hew mabbe fu nani kongulbi yardege do jung adi gam batte dot nadengol
wallahi tilay sami nana beldun lawa lamu ko jangongol sabu yonki jami min goni miden tafa sonnude wallahi lawa lamu ko jangongol dum fotu ni non
la hetaydeede
ngama takina mer
ngol lawa lamu ko jangol wodi sanne ga dogginol motejje den senin arano on sami garro fufi tana e makko
kuno ko latna wada bonandaji sanne wajibi keddi himbe fu wada mballaga mudun en e dow ngol do lawol ko jang
umuj en jato en ni der commune tagazar to andan ni to nangude go o lewru juin hitan dub ujina didi e lasso e didi warde tati lewru du andan ni dum wadani himbe ekkentinoje ko wadde ni fa hande jonde jam tabita chaka jama are chakantarar de andan ni te
en kettino halaka ibrahim alasan hali ko saidu abdu widni ta waddi
koro pottal ngal ɗo wonno hono tindinon noon yahade sukaɓe dow fi gacceji ko woni e jarol kullantareje bonɗe hon drogue ni enɗa yarugol majjum no woodi gacce ko waddata sanne fara arsuko leydi e hoore mum woodi dukonɗe ɗum bonna jande sukaɓe ɓen enɗa ko watta sukaɓe capanɗe jeɗɗo e joyyo kay won ko wari fotti e batu o ƴuɓi nder guure sappo
enen
nonno ni ɗo ko ƴewata rafi golle so sukaɓe umma toon e durwi diggo e ɓiɗɗam bonɗaku nder leydi zende ka woni koɓe gatti yeeso ɗum ɗo ardiɓe feere feere ɓe ko hawri sukaɓe ummatore noon ni gaɗoɓe kamɓen keme ɗiɗi
no jatti waɗi ummu ardiɓe hawju battu jooɗa kaale guduni fa hande nder mum ni ko wonno tefa kam woni ko wattani sukaɓe ummatore de enɗen ni saɗormaji mum en keɓani e mosola en kettino ko Mustapha Mamman Sani waddi firtaɗen ngal fulfulde
heɓande sukaɓe golle durdudde e joɗare ne waɗa yilde ɓolde nder gallude gendaire ɗum wonno koro battu gaɗa ɗo enɗa gam batte ƴewtinade ɗum woni caɗale ko tawa hen yeruno kamɓe sigliɓe oɗo battu holliri
rafi golle on yani woni dalila ko woni no watta sukaɓe ummatore nde e wadde golleji ɗayɗiɗi ɗo nder gendaire kulle kewɗe goni dow koye saroɓe sukaɓe ɓe gam suka nde acca ama no yiilo ɓiɗɗo bonɗo e gaɗo golleji hirñereji latoyto
no waɗi fande saɗorma goɗɗo ko laati kandu ko nan ɓe kalan dow muɗum kam wonno fi ɓiɓɓe rewɓe famarɓe kimto no jara kulle ɗe mboɗa ɗen endan
distillation sukkuday e taba furoɓɓe no jara ɗum woɗi du jaro kulle ɗe hulta hitere ba goto
jonde ndeɗo wallan kamɓe sukaɓe ummatore ɓe keɓɓe kala kulle ko tawato mabɓe ñumoji mabɓe yeeso hoore ɓen enɗa
seni mballoɓe mairi mawɗo gallure on golliri e caɗale ɗe min kaali dow mum ɗe to fu e jiiɗe amin torra on no ɓoytira e batu jooɗa kaale o ɗum wattan ɗum e
kunta
no woodi kullantareje koɓe ƴami caggal gollal koɓe gaɗa baltaɗe ɗe enɗa
sukaɓe ummatore yorde rake kerol nokkuje to kulle bonɗe sottete mabɓe nder batu jooɗa kaalen oɗo ɗum haali dow nangango campaniji pamari ɗi sukaɓe ummatore keɓa sembe
fedde no woodi joƴƴinade gam batte tokkitade kulle ɗe ɓe ƴamiɗe enɗan kañum e keddi ko haala ley ɗon enɗan fuu tawe gollidama
ummu har ko darta fiyoy coñol ɓalli ɗenɗen ni se kettinoɗen ko Habibou Garba waddi Soumana Amadou firte ɗengal fulfulde
dow filla jernagol e doggu daɗdira ko watta keme jeeyon ka e gon ko fottoy to wiyte ile maurice jeetati warre sappo ɗiɗi lewru juin du endam aminata seyni ɓi leydi niger tawa nder mabɓe o heeɓi tammal dardal ngal cardi daɗoɗomo on kam wonno mbiteɗo jina bas jiya kana leydi gambi tataɓo mabɓe kañum wonno mo afrique du sud mbiteɗo karina horn har filla lettol baldu konna ni fedde leydi niger mawde lettol baal wiyetede meynade enda ni kandu waɗi lettol baal mum nokkuje ɗiɗi ɗum du konna no ndaara filla tondurgol tewtol coupe mawɗo mo afrique mbiteɗo kan ko watta côte d'ivoire duɗinaɗe noga e tati kandu won ɗiɗaɓo ele fedde wiyetede f caggal algérie no heddiɓe yeeso
ɗoni habaruji min timmi seeɗe lamɗo hollimin jango alal min gaddan habaruji gom